kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda. Yageze mu Rwanda mu mwaka w'1998. Bwana Sena Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda, yabwiye Ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasibundi. Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa. Namubajije ibyiyumviro bye yageze akimara gutunga telefone ngendanwa.
Gutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo, kandi binyerekeza ko noneho iterambere ryihuse kurigeraho nta gushidikanya, kuko nari maze kubona ko aho naho ndi hose nashobora kubura ngo hagire ushaka cyangwa nanjye ngire ushaka, cyane cyane bijyaniranye n'umuntu ukora business ngo mbe nabura. Ibi byose nahise mbigiramo icyizere, kandi uretse no gukora business no mu buzima rusange, uyu ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose, dore ko n'ubu ngubu aho naho ndi hose ku isi ngengera roaming ihoramo muri telefone yanjye. Ndetse no gushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'aba bayitekerejeho.
Uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u Rwanda nabwo bitabuzaga bakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere, gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa. Ku bwa Sina Gerard, mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere, kuko yemeza ko byasabaga kuba inyangamugayo cyane. Ku munsi si yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa, umunyemari Sina Gerard yemera ko kiba yari ikizamini cyo kwirirwa adakoze kuri telefone cyamutsinda.
Biragoye kuko umuntu uziranye na Sina Gerard ntabwo ushobora kumbura kuri telefone. Sinjye mvuga ngo umuriro waba uzikiritse ntazaho kwa banki ziba, ntabwo telefone ihora nyireba ngira ngo no mu bwiherero birazwi ko ntawukwiye no kuyisiga nk'uko najya nyisiga. Kumara umunsi wose byaba ari igihano.
Ntabwo yakugize imbata.
Telefone rwose ni iyanjye none se kugira ngo mbone umuntu yambuze numva bimbabaje, numva ntashobora kubyumva. Niba navuga byo kuyimbata, wenda shimira iterambere ubutari ry'abahanga, kuko nzirikana rya jambo rivuga ngo aho ugera utekereza hariho n'abandi bacunguriraho mu iterambere.
Uretse uyu munyemari ukomeye wumvikanisha ibyiza bya telefone ngendanwa nyuma y'imyaka 24 ayitunze, n'abakora ubucuruzi buciriritse batunze telefone nyuma ye barayibona nka ndasimburwa mu mibereho. Madamu Asuma Uwase nawe wemeza ko bigoye kumara umunsi adafata kuri telefone, akora ubushabitsi bwifashisha cyane telefone ngendanwa.
Kuko uzarebe telefone utayifite nta n'ubwo rwose ubuzima buryoha, nta n'icyagenda. Kuko benshi tunakorera kuri telefone, hari business nyinshi, hari opportunities nyinshi dukorera kuri telefone. Numva ko rero telefone utayibonye ubwo n'akazi kaba kapfuye bamwe kuri twebwe. Kuri njye rero numva byambangamira cyane, kuko amafaranga ninjiza ku munsi biciye kuri telefone ntabanyahombye.
Telefone ngendanwa biboneka ko yarangije kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga riyishingiyeho mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu, urugero ni nko mu rwego rw'uburezi. Bwana Daniel Rwema ni umuyobozi wungirije mu rwunge rw'amashuri rwa Kankigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ashinzwe imyifatire n'ubupfura.
Iby'umwihariko usanga mu kigo tugishyiraho umubyeyi
turamuhabona
umuyobozi uri mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nanga se yagusaba cyangwa yumuha nawe
yuma kuri telefone.
Umunyeshuri ugira ikibazo ahangaha tugere kumenyesha umubyeyi we tubura kuri telefone. Ni uko ngo telefone hano mu kigo yabaye ubunyabwana.
Kwiga ufite telefone ntibyemewe mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, ni ukwanga ko zarangaza abanyeshuri cyangwa zikabatera gukora ibindi bihabanye n'amasomo. Ariko mu rwunge rw'amashuri rwa Kankigali bakavuga ko hari aho biba icyitonderwa ku munyeshuri washaka kujyana telefone ku ishuri.
Abanyeshuri ntibyoroshye ariko turabirwanya mu buryo bushoboka bwose. Icya mbere iyo biga irabarangaza, hari ubwo ikoresha ibitari byiza mu ishuri cyane cyane ibyo n'ingeso zitari nziza. Ubwo urumva rero mu ishuri ntabwo ari byiza, ariko twashyizeho irengayobora ko umunyeshuri waba afite ikibazo cyatuma yakoresha telefone ari ku ishuri, iyo avuye mu rugo akayizana tumusaba akareba umwarimu muri hafi cyangwa umuyobozi muri hafi akayimubikira, akaruka saa yine break time akayimuha akareba uwamushatse cyangwa akavugana n'uwashatse akongera akayibitsa.
Uretse kuyihamagaza, kuyitabiraho no kuyohererezanyaho ubutumwa bugufi byafatwaga nka serivisi z'ibanze kuri telefoni cyaduka mu Rwanda, ubuzirakorerwaho ibintu byinshi ari nako ubuzima bwite bwa muntu burushaho kugabanuka, iba ariko ni rusange ku isi. Nibitangaje kwinjira muri bisi cyangwa hateraniye imbaga ukabona benshi bahugiye kuri telefone, bamwe baganiriraho n'inshuti zabo, abandi bareba amakuru acaracara n'ibindi. Biragoye ko wabona wakwemerera kwitandukanya na telefone umunsi wose, ni mu gihe abashyizeho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa bateganya ko byibura uwo munsi umwe muntu yagira akanya karuhuka. Abahanga bemeza ko kuvugira kuri telefone cyane nabyo bishobora kugira ingaruka ku matwi no mu bwonko. Imibare iheruka mu mwaka w'2018 yatanzwe n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro mu Rwanda RURA, igaragaza ko umubare w'abakoresha telefone ngendanwa basaga 9,000,000 n'igice bangana na 81.39% ku ijana. Akabagira ubusanzwe ry'Amerika, i Kigali.